Kune zathu sokuthi imithetho yezenkolo izwakala igebe lomgodi elihelezayo futhi kube sengathi i-meaningless. Ingoba vele injalo. UJesu weza ngokwamazwi akhe ukusikhulula. Futhi ukuthi uma esikhulula siba ngabakhulekileyo impela. Angikube ngelele ngikwamukele engosini efresh. NginguSibolo Bithi Ngema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngiye ngihlale ngibambeke ethunzini lokuphikisana okuphakathi kwemithetho yezenkolo ngakolunye uhlangothi kanjalo noqobo loNkulunkulu womusa neyibele owathumela indodana yakhe ukuba ihlushwe ngenxa yabantu abanjengamnawo. Neshwa, akudingi ukuthi uze uqalaze kude ukucinga inkolo eqhuba ngomthetho. Iyinto eqhoqhobala icindezela abantu umhlaba wonke. Bese kuthi khona manjalo uJesu umi yena engohluke kakhulu ocindezelweni olulethwe inkolo kulo mhlaba. Empilweni zabantu abayizigidigidi iminyaka eminyaka eyadlula wenza umehluko omkhulu. Ngoka Mark 3 verse 7 no 8. UJesu waswe kanye nabafundi bakhe wayangaselwandle isixuku esikhulu samlandela sivele eGalile naseJudiya naseJerusalema naseIdumiya nangaphesheya kweJordani nangaseTyre naseSidon. Isixuku esikhulu sezwile konke akwenzayo seza kuyo. Isixuku esikhulu sengihlaba umxhwele singenza ngiyibuze, ake nawe ucabange njengalokho. Bonke laba bantu babekholwa uNkulunkulu, babeya njalo enkonzweni esinagogeni kumbe ethempelini njalo makusuke ngamasabatha, kodwa uthola ukuthi bashiya konke emumva bahamba amabanga amade ngeenyawo eyintabeni naseyimfundeni, konke lokho ngenhloso yokulandela uJesu. Isimangaliso-ke leso. Futhi ngicabanga ukuthi yikho kanye lokho thina singabantu siyazazela ekujweni kwey'nhliziyo zethu uma lowo muntu esuke ewungqo engesiye umbombayi nebala lobuqiniso bokuthi uJesu ungungqo. Imangaliso ukuphulukisa neqiniso eligeleza kuyo uJesu okuwuhlobo lwento ongayitholi emathuneni acakiwe emqathango yenkolo. Lokho kuletha ubuqiniso bokuthi ungungqo. Mna nawe asibizele ukuba silandele inkolo kumbe ibandla thizeni kumbe imithetho abantu abayenzayo ukuze bakwenze uzizwe unecala ngayo. Mna nawe sihlobo sami sibizelwe ukulandela uJesu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio via inamba yethu ye-WhatsApp. Okwakho siwhatsapp kule namba 067 706 0077. Kanti angisho ukuthi maningi amanye ama-resources ongawathola uma ungangena kuwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.